abazadde bakubiriziddwa okufaayo okulabirira abaana baabwe okubawa obudde okumanya bye baagala kw'ossa okubayigiriza okukola emirimu egy'awaka kubanga gye gibayamba okubatendeka okubeera abakozi okusaba kuno kukoleddwa anya anyo masa ono nga kansala ku ddwaliro erya Kiswahili Health Center 4 e Nakawa baabadde bategese olususu lw'ebyobulamu nga bakolaganira wamu n'ekibiina ekya Tiko Uganda kosa Young Adolescents and Youth Forum okuyamba abavubuka okufuna obujjanjabi bw'obwereere anyo asibye ebibiina ebyobwannakyewa okuyambako n'obujjanjabi obw'obwereere kubanga ebitundu nga Kiswa waliyo emigoteko egiviirako abantu bangi okufuna endwadde eziva ku bukyafu n'okabasanyizibwa
area no first of all depopulated nyo we've observed there's a lot of drug use tulabye ngu abavubuka bangi balinda wano ebikoola ne batandika kunywa ebyo ebintu banywa ne waragi nyonyonyo ne bia waliwo n'amaloji mangi n'ogatako saa zino ku budde buno eri holidays abaana b'essomero nabo we bali kati population yona yona eri mixed up the girl child are very vulnerable including the young boys who are still at school that are so vulnerable to many risks especially HIV AIDS exposure, young pregnancies and very many other hazardous things that happen in this environment. So advice yetu wa abasade baina abera nguba abana babakumire waka nekirala bayengeje nga abana kubera busy during holidays like in services like home chores, reading their books.
Jokpe Emmanuel okuva mu Tiko Uganda agamye nti enteekateeka eno bagenda kugikola mu bitundu by'enjawulo okusembereza abantu obujjanjabi ku bwereere wabula n'alaganga bwe balina okusoomoozebwa mu by'ensimbi n'okumanyisa abantu bwatyo n'abasaba gavumenti ebakwasizeeko.
Was really costly for us as an organization or as NGO, so we really spent a lot of money to organize this. So my request goes to the government. I would request if they can at least step in and create more awareness about this such activities like the fireside chat camp, because we always organize these activities within the community, but then we really face a challenge of transportation, a challenge of feeding the doctors, a challenge of if you look at transport, majorly transport refund, like right now I have a team of 8 mobilizers, but then they put in, they've invested in their money from all the other divisions to come and meet me in